boy call me number one. Bad essa.
It's the kids, baby.
Oh. We don't really mind that they took a cash. And you want to take a shallow sequel shade. Huna. Ila tulojipata kwetu suna. Wejigembe unamkuna. Huku walona meno anatafuna. Mwenye kisu kikari kala nyama leo. Kidari kachwa na jimamba leo. Kwetu kuna shere. Oya leo shereo. Mpaka kesho tumeanza leo. Wasio toka wametoka leo. Wameifuata shere. Oya kwetu kuna shere. Uriwaza mapenzi tukawaza pesa. Ona yanavyo kutesa. Si kwetu ni shere. Oya leo shere. We don't really mind that tukikesha. Riwake tekinyesha. Leo siku ya shere. Oya leo shere. Wanangu huku
kuna shere.
Huku
kuna shere.
Huku
kuni shere.
Ha ha ha!